ndabandono ndaba mina into umedu yazi yakudinga yakudinga anye ndabandono ndaba mina into umedu yazi yakudinga yakudinga
sandwa sami ngiyathanda muntu wami ngiyasifela ungaba naki ondaba ungaba naki ondaba sandwa sami ngiyathanda muntu wami ngiyasifela ungaba naki ondaba ungaba naki ondaba bayohlezi bekhuluma bayohlezi besixeka banomona abantu banomona welavi bayohlezi bekhuluma bayohlezi besixeka banomona abantu banomona welavi sandwa sami ngiyathanda muntu wami ngiyasifela ungaba naki ondaba ungaba naki ondaba sandwa sami ngiyathanda muntu wami ngiyasifela ungaba naki ondaba ungaba naki ondaba
anye ndaba ndono ndaba mina into umedu yazi yakudinga yakudinga anye ndaba ndono ndaba mina into umedu yazi yakudinga yakudinga
sandwa sami ngiyathanda muntu wami ngiyasifela ungaba naki ondaba ungaba naki ondaba sandwa sami ngiyathanda muntu wami ngiyasifela ungaba naki ondaba ungaba naki ondaba